Yesu yebazibwa nnyo abooluganda. Twagala tugende mu kigambo eky'amagezi. Ekigambo ekyo nga kyogera ku kulemerwamu Omwoyo Omutukuvu awamu n'okuweerezebwa bamalayika. Yesu yebazibwa nnyo. Twagala kwebuuza ensonga lwaki Omwoyo Omutukuvu ayogerwako okukulemberamu abaana ba Katonda era bakulemberamu ng'abatwala wa, era n'ensonga lwaki bamalayika baweerezaawo bokka abagenda osikira obulokozi. Ebigambo bibiri bigenda kubeera bikulu nnyo gye tuli leero mu kigambo kino eky'amagezi. Lwaki kyawandiikibwa nti abakulemberwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda era bakulemberamu kubatwala wa? Ekyokulala, lwaki Bayibuli egamba nti bamalayika gye mwegitumibwa okuweereza abagenda osikira obulokozi? Era lwaki abo bokka abagenda osikira obulokozi nga betulindako setingi Mukama zagenda otuwa ez'amasannyalaze? Katugira tukozesa emizindaalo gye yasooka okutuwa obwedda bwonna nga yagituwa buwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yesu yebazibwe nnyo. Twagala tutunuulire lwaki Omwoyo Omutukuvu akulemberamu baana ba Katonda era abatwala wa, era tulabe lwaki bamalayika baweerezaawo bokka abagenda osikira obulokozi. Yesu yebazibwe nnyo. Katusooke tugoloke ku bigere byaffe, tusseemu Katonda Kitaffe ekitiibwa n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, era nga tumwebaza olw'obuweereza oba bamalayika Mukama bw'atutuusaako mu biro bino, era nga atuwadde essanyu ery'obulokozi. Soka tumugulumize n'ebigambo ebiva mu kamwa kaffe, ebibala eby'emimwa gyaffe. Kitaffe omuyinza ebintu byonna, tukwebaza Kabaka wa bakabaka, tukugulumiza nga tukuddiza ekitiibwa n'ettendo. Osaanidde okusinzibwa kubanga gwe entandikwa y'obulamu bwaffe. Osinzira waggulu w'eggulu lyonna Mukama, era eyo gye twasooka okubeera naawe. Omwoyo Omutukuvu yatunyonyola mu Zabbuli ya 9 nti Mukama wali kifo kyaffe eky'okutuulamu mu mirembe gyonna, ensozi nga tezinnaba kubaawo, nga tonnabumba nsi n'ebintu. Tukwebaza Kitaffe omuyinza ebintu byonna kubanga twabeeranga gy'oli era watumanya nga tetunnaba kubeera mu mbuto za mama baffe, nga bw'oyogera mu Yeremiya esula esooka n'olw'okuna n'olw'okutaano. Tukwebaza nti otumanyi nnyo Mukama, era nitukusaba olusaasire bwe tutaakumanya ssebo Kabaka ba Kabaka, kubanga gwe newankubadde nga watumanya dda, obwedda bwonna tetukumanyi ssebo Kabaka ba Kabaka. Tusaba otusaasire otukkirize tukomewo mu kisa eky'okutegeera, kubanga twasookereyo gy'oli. Era mu Beefeso essula esooka olunya olw'okusatu paka olw'okutaano nti watulondera dda mu ggwe Mukama, tukubeerera abaana mu musana. Tusaba otusonyiwe kubanga watulonda naye ne tutasooka okumanya, era newankubadde nga twava gy'oli naye mu biro ebiyise tubadde nga baana beboolereze, tubadde tutambulira ku nsi eno nga tetulowooza okudda mu nsi yewaffe mu bwakabaka bw'omu ggulu. Kubanga Omwoyo Omutukuvu atulumiriza n'agamba nti waffe mu ggulu, ngamba Filipo 3:2, tusaba otusaasire kubanga yegwe Kitaffe ali mu ggulu naffe tuli zadde lye eriri ku nsi. Tufuba kankano Mukama okudda mu nsi yewaffe mu bwakabaka bw'omu ggulu, kubanga otulindiridde ebbanga lyonna. Tusaba otusaasire era otusonyiwe kubanga gwe Kabaka wa bakabaka, Mukama wa bakama, Kitaawe w'emyoyo gyaffe, naffe tukuddiza ekitiibwa n'ettendo nga leero watugamba ssebo Kitaffe okusina mu Yeremiya esula ey'okusatu onyole 19 nti bwe mulidda mumpite nga taata, naffe olwaleero Mukama tukomyewo okuyita Kitaffe, era nga tukwebaza olw'ekigambo kyo Mukama waffe Yesu bwe twali twabula n'omutuma ku nsi atujjukize ensi yewaffe. N'atugamba mu Yokaana 14:6 nti nze kkubo obulamu n'amazima, teri ajja eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Ayi Mukama waffe Yesu,
tukweba zoro eki sechi inji, tukweba zoro kutuagara, nojo kutulaga kitafe, nojo kutujukiza, tukugurumiza Yesu, weba lukutuferira, weba lukwetikobu inikabwa fe, kubanga muisaya, umoyo mtu kufanyo nyora, muisaya satu mutanu, ndiye wetikobu inikabwa fe, okubona abono kwe mirembe jafe, okuwa munsi muno, nokuwa mgeyena, ne munyanja yomuliro, mukama kwatekebwa kugwe, webale mukama afe Yesu, okukiriza ne wetikobu inikabwa fe, ne wetike mitawana jafe, tusaba otusasire, wona watutakusiza mchitibwa, kubanga ikabaka wakabaka, watugama matayo, esure ye kumi, ndipo tunakwegana na ogenda kutwegana toja kutwanjula eri kitaffe naye tutwala okukukiriza nga leero ayi mukama waffe Yesu nga yegwe mukama tusaba otwanjule eri kitaffe kubanga wotatwanjula tewali ayinza kutwanjula yegwa tuzadde omulundi ogwokubiri mu bulokozi buno mukama naffe tukusaba ssebo otukirize era otwanjula eri mukama waffe Yesu ayi eri mukama waffe kitaffe ow'omuguru tukusaba otuwa kabonera ko kennyini ke wasoko tusubiza watuga mu Yokana esule 14 onyule 15 pako rwa 20 nti sigenda bale kanga ba mulekwa ngenda basindikira omubezi omoyo wa mazima tusabo tusasire okirize mukama afe Yesu kubanga watuma omoyo omutukuvu bikola byatume sule yo kubiri narabisibwe erifwe naye mukama tetwamu ekifwe kisoka mu mitima gyaffe bwe twasalawo okwekulemberamu naye mukama Yesu tukusaba olwaleero otuwongere obuyinza obwo nga bwe kyawandiikibwa mu Yokana esula esooka olunyo lw'12 paka olw'11 ng'agamba nti bonna abaamukkiriza yabawa obuyinza ofuuka abaana ba Katonda tewali buyinza bulala okujjako omwoyo omutukuvu kubanga ayogera mu Baruumi esula ey'8 yabakulembera omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda ayo omwoyo wa mazima tukwebaza kubanga emyaka 12 mukumira musanvu bukyango jjo kutukulemberamu okulembeddemu bangi kwaba abatukuvu abawangudde naffe tusaba leero omwoyo w'amazima weyongere tukulemberamu otusaasire otusonyiwe wonna batutakkiriza gw'okutukulembera otusaasire mukama bwe tukuleseewo ayo omwoyo w'amaanyi ayogerwako bikola abatume esula esooka olunyo olw'omunaana naye omwoyo bw'alijja alibawa amaanyi otusaasire bwe twagenda eri amaanyi g'ekizikiza ayo omwoyo w'amazima tusonyiwe ng'ekkanisa tusaasire mukama kankano tukomawo gy'oli nga tukusaba omwoyo w'amazima oddemu otukulemberemu oddemu otulidinge oddemu otusomese oddemu otuyigirize tubeere abaana ba Katonda oyo ali waggulu w'eggolo weebale mukama weebale omwoyo omutukuvu tukwongere okwaniriza ofune ekifo mu mitima gyaffe muntu wafu w'omunda mu magezi gaffe tukusaba omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera omwoyo w'okuteesa omwoyo w'amaanyi omwoyo w'okumanya omwoyo w'okutya mukama omwoyo wa mukama nga bw'oyogerwako mu bujjuvu bwo mu Isaya 11 onyosokanulwokubiri twongere okwaniriza wamu n'ebibinja bamalayika abatuweereza fe abagenda osikira obulokozi bayibuli yetugambye sebo kabakabakabaka Bebulaniya esula esooka 13-14 bamalayika gy'emiye egitumibwa nga bagenda okuweereza abagenda osikira obulokozi tusaba mukama otusaasire kubanga watutumira bamalayika bangi naye ne tutayinza oyimirira nabo kubanga tetwanywerera mu kigambo kyo tetwanywerera mu kitabo ekitukuvu so nga bamalayika bo batuukiriza ekigambo kyo ne tusaba otusaasire okkiriza gye bamalayika abatukuvu bakomewo okuweereza mu kkanisa wamu n'omwoyo omutukuvu kale kkanisa y'oluvannyuma ebeere ku ntiko waggulu ebeere ayi kabakabakabaka ey'ekitiibwa ky'omukama twolesa ekitiibwa ky'omukama weebale kitaffe weebale omwana weebale omwoyo omutukuvu gwakkiriza okutusaasira gwakkiriza okutusaasira gwakkiriza okutusonyiwa weebale kitaffe weebale mukama waffe Yesu weebale otuma omwoyo wo weebale okukkiriza ejjira bamalayika okujja otuweereza abalwanyi b'entalo malayika Maiko malayika Abadoni bamalayika b'omuliro muyiteemu neera kankano okulwanira ekkanisa y'oluvannyuma weebale kitaffe weebale omwana weebale omwoyo omutukuvu tusabye byonna mu linnya lya mukama waffe Yesu amiina. Mukama akuwa omukisa. Yesu yebazibwe nnyo abooluganda mukulikayo mu kaseera ako akayiseewo era twebaza omwoyo w'amazima kubanga atuyambye ne tuba n'okusaba okutukuvu
Yesu yebazibwe nnyo. Twagala okwongera okumutegeera nga leero. Lwaki kyawandikibwa ku ye nti akulemberamu abaana ba Katonda era bakulemberamu ng'abatwalawa. Yesu yebazibwe nnyo. Era n'ekyawandikibwa ekigamba bamalayika baweereza abagendo sikira obulokozi. Lwaki eri abo bokka abagendo sikira obulokozi? Yesu yebazibwe nnyo. Amazima ebiro bingi tusaba omwoyo tukulemberamu naye nga tetumubuuzanga sebo otukulemberamu ng'otutwalawa. Yesu yebazibwe nnyo. Abasinga twagala tukulemberemu nga tugenda mu America, abalala twagala tukulemu bizinensi naye tetumubuuzanga. Ayo omwoyo omutukuvu sebo otukulemberamu ng'otutwalawa, kubanga ffe tulina gye twagala okugenda naye ggwe otutwalawa. Yesu yebazibwe nnyo. Awo nno tulyoka tumuyitanga bulijjo te omwoyo mutukuvu jangu otukulemberemu naye nga munaire tumanya atutwalawo. Yesu yebazibwe kubanga ffe tumuwa ensonga zaffe. Mbadde ngendako mu America jangu onkulemberemu, mbadde ngenda mu India jangu onkulemberemu, mbadde ngenda mu Bungereza jangu onkulemberemu, mbadde ngenda kola business jangu onkulemberemu naye ye yajja tukulemberamu ng'atutwalawa. Yesu yebazibwe nnyo. Era ekyo kibaire akulemberamu abaana ba Katonda okke nga tumugamba ayo kakati jangu jangu otukulemberemu. Yesu yebazibwe nnyo. So twagala okwanukula ekigambo ekyo ku bubwe ye kennyini omwoyo omutukuvu ye yatukulemberamu atutwalawo. Olowooza oyagala mujja ku mulamwa gyatutwala tamanyi? Yesu yebazibwe nnyo. Era bamalayika bano lwaki balonzeemu okuweereza abagendo sikira obulokozi? Era weebuuze n'ekibuuzo, gw'osuubira lwaki tebadde tebaweereza kkanisa? Bameka ababadde beekakaso sikira obulokozi? Wangi kitegeeza okuweereza kwa malayika kuba kubadde tekugenda mu maaso, then abagendo sikira obulokozi babadde tebaliwo kimala kubanga bo baweereza abagenda sikira bulokozi. So twagala tunuulira ebigambo ebyo bibiri okusinga bwe tusoma mu Baruumi essuula ey'omunaana 14 tuwulira ekigambo kino. Nti bonna abakulembera omwoyo wa Katonda baana ba Katonda, abakulemberamu abatwalawa. Yesu yebazibwe nnyo. Ate bwe nsoma Abaebbulaniya essuula eno esooka olunwe 13-14 mpulira nga bamalayika bagambibwa okuweereza abagenda osikira obulokozi. Balisome tuwulire tugasse ebigambibwa bibiri osobole okuba nga obibikulirwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Ayogera nga agamba Yesu yebazibwe nnyo. Naye ku malayika ki bwe yali agambyeko ndituula ku mukono gwange ogwa ddyo nti bonna gye mye egitumibwa nga bagenda kuweereza abagenda osikira obulokozi? Si buli muntu tibamuweereza, batunuulira abagenda sikira bulokozi. Yesu yebazibwe nnyo. Kati ebigambo ebyo bibiri bye twagala otunuulira olwaleero, omwoyo omutukuvu akulemberamu baana ba Katonda nga balagawa? Kubanga singa tetutunuulira lugendo lwe gyatutwala amanyi okubivaako n'agaa kakati oba toyagala nkutwale gye bagamba kutwala, kati gwetwale gy'oyagala. Yesu yebazibwe nnyo. Era bamalayika bo kati baakivaako dda kubanga si bangi kuffe abaagala osikira obwakabaka bw'omu ggulu. Abamu twagala mu bigambo naye ebikolwa nga bituswaza nga biraga nga si bwe tuli bwe tutyo. Bayibuli eba eyogera ku mwoyo omutukuvu yetugamba omwoyo gwe twaweebwa si mwoyo ogwa wano. Omwoyo alina gye yava gy'ayagala otututwala. Yesu yebazibwe nnyo. Singa olugendo olwo tuba tuluvuddeko then kitegeeza naye aba alina okukuleka weerwaneko wekka. yakusaba omusomi wa Bible yoje wano nakatebeko
the Bible reader come here with you share
e wano tebakuulira
they don't hear you
recording. Yesu yebazibwe nnyo.
Okusinziira
mu Bakoliso twagala okulaba omuntu kuvu yavaawo era atutwala wa. Yesu yebazibwe nnyo. Kubanga tuwulidde nti abakulembera omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda naye ekibuuzo atukulemberamu ye kennyini atutwala wa. Kubanga ffe twagala atukulemberemu mu byaffe bizinensi biki byonna ebyo. Eyo yonna mwetegefu naye awo alinaga tukikwekonyewo bwekonya olugendo luli tugenda kati gwe singa wekoona omuyite mu bizinesi ng'ogenda kubulirayo obutagenda mu ggulu gitegeeza alina okuleka awo agenda anoonya abanaagenda mu ggulu olugendo luli lwatukulembeddemu luli lutya kubanga ffe mu nsi tumugamba jangu otukulemberemu batugamba abakulembera omwoyo wa Katonda baana ba Katonda kakati jangu otukulemberemu akukulemberemu akutwaliwo Yesu yebazibwe nnyo omwagala kukulembera mu bizinesi oyagala akutwaleko mu America Bungereza kale n'amawanga amalala gewandiyagadde okufunamu ebyo byo Yesu yebazibwe nnyo naye ye yafuniramu wa kubanga olugendo lwe gwe toluliiko Yesu yebazibwe nnyo olugendo lw'omwoyo omutukuvu gwe waluvaako ya yava mu ggulu era naye yagala kuzza abaana eri kitaffe Yesu yebazibwe nnyo kakati gwe olugendo lw'okudda mu ggulu oba aluvaako yakukulembere mu biki Yesu yebazibwe nnyo awo wetumulaajanira n'obwosaba otya nga wagano wava ku mulamwa gwakukulembeddemu ne bw'omukaabirira emirundi egyenkana gitya aduka gwe wava nze baŋŋamba kukulemberamu kutwala mu ggulu ate gwe okutte walala Yesu yebazibwe nnyo katusomeko mu Bakoliso eno esula Bakoliso ekisooka esula yakubiri onyole 12
Abakolinso ekisooka essuula ey'okubiri n'olunyiri olw'ekkumi n'ebbiri naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi wabula omwoyo oguva eri Katonda tulyoke tutegeere nga Katonda by'atuwa obuwa
Yesu yeebazibwe nnyo tetwaweebwa mwoyo gwa mu nsi twaweebwa omwoyo ava eri kitaffe kyokka kitaffe ali mu ggulu Yesu yeebazibwe nnyo kakati ye omwo omutukuvu yava mu ggulu era ayagala kukuzza eri kitaffe mu ggulu naye agamba ndi singa ddala tusobola okukizuula nti omwoyo ono teyava mu nsi era ng'olugendo lwe gye yava gy'alina okutuzza tusobola okutegeera by'atuwa obuwa nze saagala mutawaanire mu kkubo lino gwe mutunuulire olugendo gye nnava baŋŋamba kubazza mu ggulu kaakati mwe munaalutunuulira mulyoke mutegeere nze bye mbawa obuwa totawaana mbu ate mwe mutukuvu ntwalaako mu America ajja kutwala butwazi akwongereko bwongezi kubanga ye amanyi ye yava mu ggulu era naawe akimanyi ndi gwe wenyini omugamba mbu kitaawe ali muki kati ye ayagala ekintu kimu kukulembera mu lugendo lwagenda mu ggulu bino byakuwa wano abikwongerako osobole okutambula olugendo bulungi nga tolaakinga Yesu yebazibwe naye kati embeera eyo okutegeera ddala ebigambo bifaana bwe bityo byebintu ebitubadde ewala okutegeera Katonda byakuwa obuwa singa omwoyo omutukuvu twasigala ku ttulaaka ye nti yava mu ggulu era olugendo olwatukulembeddemu lwakutuzza mu ggulu Yesu yebazibwe nnyo omanyi tugenda netwegamba wano ku nsi kuno tuli bayise era tuli bagenyi netwerabira n'omwoyo omutukuvu naye mugenyi Yesu yebazibwe andi omwoyo yava mu ggulu eri kitaffe olugendo lwe lwasigala nga yayagala tuzza mu ggulu era n'agamba nti singa tusobola okubikulirwa ekigambo ekyo kiba aba agenda tukulembera bulungi bino ebirala atuwe buwa singa tusigala ku lugendo olwo ne lutegeera nti ddala ye mwoyo yava mu ggulu n'olugendo lwakutukulembera kutuzzaayo omanyi mukama waffe omwoyo omutukuvu tayagala ngako kuba mulabe wa Yesu kubanga ye Yesu mukama face wa gamba atakunganyizwa muna ya sansana Yesu yebazibwe nyo Yesu yebazibwe nyo atakunganyizwa muna ye asasanya kati yomu mtu kuba gamba zenange nja kunganyizwa muna Yesu akunganyiza mu kibuga kye Yerusalemu ekyomuguru nina nangu okubakulembera mu mbazze yo muguru Yesu yebazibwe kakati wetuvira kumulamwa wewo ye ali mu lugendo okututwala muguru fetumugamba soko je tuli okatumalogenda ko mu mawanga tumara okulya ku nseno nebigirimu tujja kudda nagamba wadogeze mawanga wadoli na mtu kana mayumba nebiringa ebyo tova ku mulamwa tugenda waka Yesu yebazibwe nyo obontegedde bulungi Yesu yebazibwe nyo obikuliddwa ekigambo ekyo taganyo ojja kugenda wano mawanga biki naye omulamwa guli ogwo kugenda muguru okyaguliko Yesu yebazibwe nyo omulamwa ogwo ogwo kugenda mu bwakabaka bw'omuguru okyaguliko Uwe wakufa aku.
Kato ya gara kule mire mu business. I want to lead you in your businesses. Kitufu ya gara nye vyo. Yes. Once all those additions on places.
Na yoru gendo uru kuru.
But the major journey.
Tudire muko bakoli se
yuri. Corinthians.
Bakoli se chisoke suri yoku vili. Noru njiri ure kumine mbili.
First Corinthians chapter 2 verse 12.
Na yefe. Tetuwa we wa moyo guansi. Wamuro moyo guveri katonda. Tuyoke tutegere. Katonda byatu obuwa onyole 13 nokwogera tuogere ebyo si mu bigambo amagezi g'abantu byegayigiriza wabula omwoyo byayigiriza
Yesu yebazibwe nyo
oluvannyuma lw'okuba nti twawe omwoyo ogufeeri
kitaffe
tulyoke tutegeere katonda byatu obuwa
nti
n'okutanula bwe tuba tuwogera
tetwagala
kwogera mu magezi
g'abantu
naye omwoyo byayigiriza mazima kankubuli
ekintu kimu
waliwo omwoyo omulala mu nsi muno abantu gwe bagoberera nga guli mu kwegomba kwa nsi eno n'ebirimu naye nga tebali mu mwoyo oli yennyini yava eri
kitaffe
era n'ebintu ebingi katonda byandituwadde obuwa
tebannaba
kubizuula obamanyi balina sooka siga nsigo katonda balina sooka muwa
naye
n'alyoka abawa kubanga tebakomangawo eri omwoyo yava mu ggulu nti bwe tukomawo eri omwoyo yava mu ggulu ne tutegeera katonda byatuwa obuwa mayumba makalina ebyo biki byakuwa buwa naye kati gwe katonda gw'obadde ogoberera n'omwoyo gw'obadde ogoberera nga gwakusigira gwakulumya mubiri okukuwa okutambuzaako eggwanga ng'olinasooka n'osiba ebisibo eby'omuddiriŋŋanwa olwo n'alyoka bw'akutwala newebuuza naye mwoyo gwe
kakati
ensonga z'okubanga otukaliga
bwokakati
twalabye ebyamagero byakusimbira
layiniabalina
akakadde
abalina
obukadde
obusatu'tanobasimbe
wanosiba omwoyo tokyalina byatuwa
buwa
Yes,
praise Jesus. This world is another spirit. That's what does that.
Come back
with the spirit who leads the children of God.
Takes
them to the kingdom of heaven.
The children
who look at the kingdom where we are heading.
You can't
realize what God freely gives us. But tell me, seasons back where you've been, most things you can prove that you worked for them. To get anointing there, you work for it.
To
get a promotion, it's for working.
Huh?
How was things there? business okuyimusibwa yakusigira naye ebyo byonna byava kuki bwe twamala okulekawo omwoyo omutukuvu n'olugendo lwatukulembeddemu olugendo lw'okudda ewaffe mu ggulu n'agamba oke kati bwe mba mundeseewo nange sigenda kubawa buwi bye mwetaaga kati mubeereyo n'omwoyo gwammwe omanyitumanyi bulungi nga bafiri busatu abiri egambe waffe muggulukati yo omuntukuvu toyimusuubiraku kulembera mwakutwale walala alina okukulembera mwakutwale muggulu ewaffekati bwova ku mulamwa gw'okudda mu ggulusi mwetegefu kukulembera yesu yebazibwenesuubira abafiri busatu abiri obadde okisoma ebbanga abakulemberwa mwoyo wa katonda baana ba katonda naye atukulemberamu atuzza mu ggulu kuba yewaffe tayagala ngako kuba mulabe wa yesu kubanga atakuŋŋanyizamu ne yesu yasaasa yesu yebazibwesi bwe tusoma bwe tutyo mu matayo 12:29 agamba bw'ati
Matayo isula ey'12 n'olunyiriri olw'29 oba omuntu ayinza atya okuyingira mu nju ey'omuntu ow'amaanyi n'anyaga ebintu bye wabula ng'asoose okusiba ow'amaanyi oli n'alyoka anyaga enju ye olunyiriri 3 omuntu atabeera nange mulabe wange era omuntu atakuŋŋanyiza wamu nange asaasaanya
yesu yebazibwemukama
waffe yesu yagamba
nti
atakuŋŋanyizamu
naye
era atali wamu naye ye mulabewe
era
asaasaanya kati omwoyo omutukuvu yava mu ggulu asuubira ffe ffenna okutukulembera mwatuze mubwakabaka
bw'omuggulu
tayagala naye kusaasaanya
wakati
gwe tusooka olabe
enensi
erimu ebizibu byayo yesu yebazibwe eddiini ezimu zikugamba osooka mu purigatory eddala ng'osooka magombe kakati ne weebuuza yabanga guno omwoyo ogutukola bwe
buli
yesu yebazibwe atakuŋŋanyizamu ne mukama waffe
asaasaanya
gw'olowooza mukama waffe yesu akuŋŋanyizaawo
Bibulaniya
12 ekwanukula
Bibulaniya 12
olunyolwa 22
mpaka
23
Abibulaniya esuula ey'12 n'olunyiriri olw'22 naye muzze ku lusozi Sayuuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu Yerusaalemi eky'omu ggulu n'eri obukumi bw'abamalayika olw'23 n'eri ekkuŋŋaanira eddene era ekkanisa ey'ababereberye abaawandiikibwa mu ggulu
yesu yebazibwe ekkuŋŋaanira eddene liri ludda liri mu kibuga kya katonda yerusaalemu
ekyomuamazima
gali bwe gati abooluganda omwoyo omutukuvu talemererwa okutuwa bye twetaaga naye ekizibu olugendo luli lwatukulembeddemu olw'okudda mu ggulu
ewaffe
abasinga ku ffe mu nsi muno twaluvaako
era
newankubadde nga bangi tulinganga abalokose naye si bangi nti balokose ku fokasi yakudda mu
ggulu
naye nga bamuyita jangu otukulemberemu ali omwoyo w'amaanyi otali kisobola ngaatunudde mu bizinesiwatali bizinesi eyo
tejjayo
gumba ey'omuntukubagawe spirit osobola kudda mu
ggulu
yeye muntukuvu
agamba
nti ebyo bye twetaaga si
kyekizibu
nti singa tutegeera nti emwoyo yava mu ggulu era nga n'olugendo lwatukulembeddemu lwakutuzza mu
ggulu
nga tulyoka tumanya byatuwa obuwa emirimu simanyi mayumba mamotoka wekasita otunuulira olugendo lw'okudda mu
ggulu
aba ajja kukulemberamu kati binaaleete bulesa akuwe buwinga gw'oli mu
lugendo
olunaku lumu yatulabula n'agamba banaye mwenywagere omwana muleme okubula mu
kkubo
ye kkubo banaye liragawa
nzimbakulembeddemu mbazaayo
munaye
musooke munywegere
omwana
kikulwanga mubulira mu
kkubo
omanyiyo omuntu kkubo lino eryokudda mu
yaali
siriyas atulokodde atuyise eri yesu
atuleesenaye
yeeraliikiriramu mu
byokubulamu
Hanga banna
he said friends
munywegere omwana mulimu okubulira mu kkubo lino
the son that we get lost on this way
omwoyo omutukuvu ye atukulembeddemu
holy spirit has led us
kutuzza mu ggulu
take us to heaven
era tayagala n'omu okubulira mu kkubo
doesn't want anyone get lost on the way
osinira byatunyonyola mu zaburi bbiri
according what he explains in the psalms 2
olunyolwe 10 paka 12
verses 10 to 12
atugamba nti munywegere omwana
he tells us to kiss the son
tulemu okubulira mu kkubo
don't get lost on the way
Zaburi esuula eyokubiri n'olunyiri olw'ekkumi.
Psalms 2 from verses 10.
Kale kaakano mubeere n'amagezi mwe bakabaka. Muyige mwe abasala omusango gw'ensi. Olw'ekkumi n'olumu. Muweereze Mukama n'okutya era musanyuke n'okukankana. Olw'ekkumi n'ebbiri. Munywegere omwana aleme okusunguwala nammwe ne mubula mu kkubo. Owulidde ekizibu
ekiriwo.
Nti munywegere omwana ye Mukama waffe
Yesu
ekigendwa kye kyakutuzza mu ggulu
era
mukkirize olugendo
lwe
muleme okubulira mu kkubo
muno
manyi omuntu kuva atukulembeddemu naye mulimu abawaguzaako bano bafubutuke ne bayingireyo mu nsi era n'osiŋŋaana enjiri nga yo ya mu nsi nga tewali wadde akatulaga nti tugenda waka eggulu oba mutwala omwaka mulambo lyogera
nako
egamba omuntu ng'asumba banne naye ng'omwaka mulambo tamanyi naggulu tasaaga
linnyonnyonaye
nga bw'atuuka mu kusaba muyite omwoyo omutukuvu atukulemberemu olwaleero atutwalewa Yesu
yebazibwegwewalowooza
akukulemberemu
mulagewe
buli akulemberamu bannalina
gy'abatwaleera
yayogera ku bazibe bano abasaale
abafalisaayonaga
bamuzibe bakulemberemu bamuzibe
bannaawe
bagenda kubasuula mu bunnya obutakoma Yesu yebazibwe muzibe bw'akulemberamu muzibe munne bamaliriza eri mu bunnya
obudakoma
yesu yebazibwe nnyo
praise jesus so much
so kye tugezaako okubanga tubaga
what we try to tell you
omwoyo omutukuvu talimangako kujja
kutukulembera
newankubadde okutuwa byetwetaaga
naye
ekizibu tuva nnyo ku mulamwa
gw'olugendo
kubanga olugendo olwo lwakutuzza mu
ggulu
ye mwoyo eyava mu ggulu
naye
kisinga okwewuunyisa twagala tukulembere mu bintu birala enjiri gy'otuulamu sayidi eyo
ng'owuliriza
agenda okulaba teri ku lugendo
kati
wano nze kaba nombeesonyiwe
agende
nnoonya endiga ezaabula zino we zibanga nazinoonya ate ne zisalawo zifuuke
embuzi
kangende nnoonya
ezabulyensonga
lwaki ajja asitula obuweereza obw'enjawulo obupya bw'abasitula ne muva ku
mulamwan'anoonya
abalala kati tulina okutegeera ekigambo
ekyo nti
kituufu omuntukuvu tumwetaaga atukulemberemu naye ng'atutwala wa yajja kutuzonza ku
nsi
yesu yebajanga okulemberemu ayomwoyo w'amazima akutwalewa ogenda n'oyita kuba oluganda nga bali mu
kwegayirira
omwoyo omutukuvu baayo jangu weerage
kyawandiikibwa
akulemberamu abaana ba katonda abakulemberamu omwoyo wa katonda be baana ba katonda mukama baayo tukulemberemu kwagala ozimba ekkanisa ez'endabirwamu naye gw'omanyi gye twetaaga gye biri ye mmanyi gye biri
naye
sikulemberamu bagenda
kunoonya
nze ebyo mmanyi buli kimu we
kiri
era nsobola okuyibawa obuwa bambabuza
ekibuuzo
waliwo asaba emmotoka n'ogirabanga eva mu ggulu mukama mpa emmotoka ali nayo mu ggulu
Okay.
You asked for the land.
Lord,
give me my land.
Did you see him having it in heaven? Lord,
I pray.
I ask myself to lead me.
He
gives us freedom.
He
is an angel provision.
He
put on me what I need.
I
need a land. I need a car. I need a house.
Nino, Mokama,
Lord,
give
my wife.
Now,
does God have your wife in heaven?
Let me tell you,
people in the world are for ignorance.
You speak.
I don't live here.
You've
given me my car. All the cars are in this world.
Have
you seen a car fallen from heaven to the ground?
Yes, yes, yes.
Praise Jesus. We looked at this agenda.
He's
leading us those all things where they are. The Holy Spirit. We are forcing him to bring them.
Holy Spirit, bring.
Delay to bring. And you want to involve yourself to quicken him. You think it's my power? You've forgotten me. Zachariah 4:6. Not by power. Not by
man.
But by the Spirit of God. And you don't want to involve your
strength. Spirit.
You first take out your strength and power. But
he's
the woman you find, how she shakes.
But in the prayer of prayer,
they are asking to be given rather. After you sweat and you come down, I'll come with reason together.
And then you
come
to man,
you've evolved power and strength.
Elijah one
day awaited for God.
And now he
had the thunders and the voices.
He ran,
follow God.
Lord,
you're leaving, where are you going?
He
reached there, God wasn't in them.
And there came a
fire. And the tongues of fire followed them.
He
reached there, God was not there. He waited. And the small voice, Elijah.
Mukama, kakati, zasika de wanze ka.
What are you speaking?
Ninaka sampa ange.
Tompa pirako. Don't rush on me.
Yetuvumerai ke.
Na inafu.
Echo chali kya kunja
je tuwe mayitu lesson. But we have madness in this world. Just give me the voices. Still voice that remaining one of the prophets. When
you
call him Elijah,
we do not
explain. Why did he come in the thunders and the fire?
All
your prophets are dead. What are you speaking?
So,
now, brethren,
the
Spirit wants to lead us. Where are we going? And in you, if you
have
been calling him, you thought he leads you to what?
When
he said, after
we
get to understand
him,
that the Spirit who came from the Father, we know what he freely gives us.
You
no more go into using your strength.
Business
sends angels to serve you. And they call the customers. But
you
evolve strength. You get jerrycans of holy water. You put it
in
there. You carry your jerrycan of holy water. It has to bless you at the same time. You put and you take
the
blessing you come from that.
You have
to look at the photo of your prophet in your shop. It is positioned well. kakati nesinga okomawo eri omwoyo wamazimaomwoyo wa kristomwoyo wa kitaffe
kubanga ye misoni ye yakuzza
muggulate agambye
nti wadde nga nkutwala
waanaye
ogenda nategeera byenkuwowa Yes,
praise Jesus. If you want to clap, you clap. We don't command you to clap your hands. You're not young children in age.
No,
we remain children of God. Clap your hands.
And
you became like mad people. Shout hallelujah.
How do
you accept the letter that the Spirit of God to be led by the Spirit. If you by the Spirit staring you to do that.
And I'm here
preaching.
Who is
the
one
that came to clap your hands? There is there anyone who never clap? Accept Spirit lead us.
Give
us of the kingdom of heaven. And take us to heaven.
Which
is the journey we are into.
He's
never refused to give us.
If you
hear the church of the acts lacking,
Bible says
they were given each as their need was.
And
none of them lacked. But they asked you, what did they do to be given?
They
gave
them the
Holy Spirit as possible.
Angels
got to be in their midst.
According
to 2 Peter,
Second
Peter chapter 1 verse 3.
Peter ekyokubiri esura esooka n'olunyiriri olw'okusatu.
Second Peter chapter 1 verse 3.
Kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna ebyobulamu n'okuweereza Katonda olw'okutegeera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye.
Now listen.
Obuyinza bw'obwa Katonda.
The heaven authority of God.
Obulabikira mu mwoyo mutukuvu.
Which appears in the Holy Spirit.
Kibogwa bwategeka ddala
ebyetwetaaga. Prepared all that we need.
Mu bulamu buno bwennyini bwe tulimu.
This very life we are in.
Ne mu kuweereza Katonda.
In serving God.
Nga n'ensonga.
And the reason.
Olw'okutegeera ddala oyo eyatuyita.
Understanding the one who called us.
Ambuze ekibuzo.
Let me ask a question.
Eyakuyita yakuyita.
The one
akugamba ogende wa.
Called you to tell you going where.
Manya tuga
yatambula. You know people who walk the world.
Mukama yampita.
God called me.
Yakuyita ogende.
He called you to go where?
Mukama yampita kuweereza.
Main issue
yakuyita
the one. Called you to go where? Where is he?
Kakati kitawa ali mukisa.
Now your father is in the
akugamba.
He tells you.
Mutabani.
My son.
Mwana wange.
My daughter.
Jangu.
Come.
Ngoja mukatale.
You come in the market. Father called me.
Yakuyise no joli yakuyise.
Called me where you are. Is there where he called you to? Of not understanding and not being
ready.
He calls you to go to where? Look, the one who called me, where he calls us to go.
Mutabani,
my daughter, come. First sweep that veranda. After you will come.
Come back.
I will ask you to go where. And eat what
of
world? Because there's a new, what is it? Another new earth.
You're
going to eat this one or the new one? This one, no one eats it. Though in the world, do say they eat only leaves of it. Now you
know again.
If the one in the world,
who
is fit to eat, he fails. They
eat
only leaves on this world.
Ali munsi alina obuyinza obwenda ku bakazi bonna naye nabo baamulema
bwaliako bukoola. But he failed, he says, only eat leaves of it. Which women have they finished in the world? And see, it lives. Speak more light of understanding.
The one
they drive how many cars? But if you go back to the ground and he say, I ate leaves of this world. The tree remains still growing. Others will come eat leaves of it.
The one against
I'm going to eat the one. We are eating the nations.
Yes,
praise Jesus.
And
you reach Jesus, and you eat the world, you finish her.
Huh?
The one in the world cannot eat the world. The born again wants to eat it. The new one is what we can eat. Milk and honey flowing there. Just to use for life. Tons of bananas so far which are right now. But show us what you can. Now, brethren, don't forget the journey of the Holy Spirit. His journey is to take us to heaven. What they mean leading the children of God to be led. To lead the children of God. We are in a journey with him going home.
The way he sees
you may fail to go home because of peace of this world.
And he says,
let's leave this one poor.
Because
Lazarus, if we give them things, they will get lost.
What we have is
one, brethren.
Let's align
the issue of the Holy Spirit.
Let's
accept one thing. Don't refuse to give us. But the problem,
we don't
focus on the journey to head back home. So you say, I'll go to heaven.
If you search
where you're heading, you don't have it.
The
person who drove to America, you need to search and look for a visa.
Passport.
For the directories to that place.
Those
people go to heaven. Don't mind to look and search about it.
You
don't ask him things of heaven. But you tell him, Lord,
show me my
car, I'll be driving.
You
ask him, show the city you're going to heaven.
Says,
you child, after you mature, you separate the worthy good from the worthless. Now imagine
that
you want the Spirit to show you.
It's
not this of your home in heaven.
But
you want to see. And you see things of here. May I see.
You
see things of this world.
I see you go to America. Why does it say you're lacking?
Show us things in heavens and earth.
Yes, you have
praise Jesus. Don't be saddened for those words. That is the truth.
What does he show us things of heaven?
He doesn't know them.
And the prophet, you're happy over that.
This world.
The Spirit
is moving us on.
Why does it say, I see you in the hands of Abraham?
Whatever called the Spirit is the Spirit of God. The world has a problem.
sibuli moyo guli mundi moyo wa katonda.
Every spirit in it is a spirit of God.
Omoyo kutwae wava muguru.
Spirit we given is from
heaven. Ayagala kutuza muguru.
He wants to take us back to heaven.
Era tatumanga ko mitwetaga mukubuli ya ferino.
He refused to give us what we need in this way.
Mwende ke fuera yabitege kana
da. He prepared them already.
Kubanga tabijja muguru.
He doesn't get them from heaven.
Waliyo moroka kuji warabajja muguru.
Can you see him get from heaven?
Again, no kuri na kwe vyori no sabe biva mukuru. No sabe akone.
Even you don't ask a single.
Kubanga yugiramba kuri se choku bita.
Second Corinthians 5.
Nga muri mubiri gusa. Muya yaniro kuva mukuru.
You brought land for the one from heaven.
Aga mpe moroka
yaye. Give me my car.
Ndi mulema.
I am lame.
Mpe kitundu cha kechare mara.
Part which got lame.
Ombi no musaidi bisikira bwa kwa
babu.
Mukuru liyo sitowa ya magumba.
There is no store of these bones. Once you give a leg, he just makes it here. He mixes dust, he gives an eye. Did you hear him pull it from heaven? And he puts it on the blind man?
Yes, he has
raised Jesus.
He
knows they are on this world. This is a with a brand new model. Still of solar cars.
When it reaches
the jam, it flies, it becomes an
element.
He can say, tell you,
the heart of the king is not
dead. It starts with this person.
Last
time we read him is a key.
He never
fails to open doors.
But because
we parted from track of going home, I don't leave those going lost.
Somebody
told me these days, things had begun to work.
And
I
started
what happened?
You
left the whole street where you went. On the way, you went to your own ways. When you get back, you'll move and proceed
on.
He finishes it. They told him, he goes off.
When you come back, you call him.
He throws you a rope to just drag you this time.
Yes, he was.
Praise Jesus.
You
apart from the way of going to heaven. Let's finish in Peter.
Peter ekyokubiri esuula esooka n'olunyiriri olwokuna.
2 Peter chapter 1 verse 4.
Ebyatuweesa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene nnyo. Olw'ebyo mulyoke mugabanire awamu obuzaaliranwa bwa Katonda. Bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba.
Ulidde ekiriwo.
You hear what is?
Agamba.
He says.
Nti mukutukulembera muwanga.
Us.
The
power givers, we need life
in serving
God.
And understanding that
by those
is given us, understand
that of the inheritance in heaven. Look when they gave you
Prado.
A Prado,
limousine.
A limousine.
No, God,
you say it.
Glory
of God has come down.
Is
it now you?
That's
not my glory.
I have cars
of the spirit.
Vision is a
type of car. You run swift.
Dream
is a type of car.
I'll
show them to you how they appear, the ones of heaven.
They
run swift. Those who started
with
us, in the days they have seen that. There is the trance.
What
is the Azotars?
Zingako went in over our
rocks.
You can acquire this over a
twink of an eye in another place.
This
is your car of the world.
Now, Karina no Gamba, yes,
for the house,
the
glory of God
appeared. Now, Gamba, in a mason is
I have mansions. Take away your storied house.
Those
are things that are freely given you. You raise them for life.
Our
church is the point we reached.
I thank
Jesus. He arose for me. Brethren, our home. No one has ever driven a car. But God arose for me.
I
have
a
car this day. Man of God.
I got it.
This is you.
In your clan, in your
Zikeno, many cars, you left them here. Yes, praise Jesus.
Now, brethren, let's have the general of the kingdom of God. I want to summarize this
message.
Bit broad if we go into it.
And you see,
those he led them initially, what did they do?
The new
generation with the full knowledge of God. Have a revelation which can never end. Keep moving on every time.
We
trusted much the Holy Spirit. Give us every time a revelation.
We
don't need to do much.
We
don't enter in a room to separate ourselves.
He
already separated us. Separated us from the world and things in it. You want to separate yourself the other, another time?
Yes, he was doing.
Praise Jesus, man.
So, atugamano, but you can.
He tells us in the book of John.
But you can, soka.
First John.
Yes, we are coming.
Chapter 2.
Or in the recommended.
Verse 15.
But you can, soka, is so ya kubili. No, you recommended.
First John 2:15.
Timwagalanga si, ne wankuba debili munsi.
Though you told us that.
Enaku zino enze tulibubi.
This the world is much on us.
The
one leading us saying, don't love the world and pay for it. We told him, friend,
if it's been 100,
you forgot that scripture?
A hundred of us,
do you know what it means?
Yes, we have
raised Jesus. Let me tell you in reality,
a hundred of heaven
has never been equal to that of the world.
But
because it's the language you understand as always.
But
where there is one of the world,
there
is a thousand of God.
Now,
you count a thousand of heaven and discover it well.
Have
you understood the language?
Before God, one day
is like a thousand years. When they
say 100
on earth and 100 in heaven, you have to get one of heaven.
Go
100 of the world and realize how much is that? The
goodness
of heaven given is how much? 100,000.
It's 100
of heaven. When they say 100 on earth and on heaven, you know on earth, in heaven, everyone there is 1,000.
Join
a thousand of the world to understand.
They are
not
equal.
You reveal that how it's affected you.
Because
as
they give
you house of earth, even the one of heaven will be like that. And the
skyscrapers,
city of God, Jerusalem of heaven. But because church,
understood
things, I don't know how. But it's amazing. Let's finish here.
1 John 2:15. Yendabu ayagala ensi, okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye.
Well,
what can we do?
Omuntu bwayagala ensi.
If someone loves the world. And you reach to give thanks as you shed tears. Because of a house? If you reach heaven, you will cry what? For the victory of entering heaven. People say, Apostle, cut us off now.
God, because
we shall thank and even shed tears. The body shouldn't lie to you. When you beat the body, it cries. When you give things, make it joyful, it cries. Now the body, never trust it.
Check
the reality in the heart, in the inner man.
You
say, don't confuse me with false joy.
It's
joy is for a moment.
But don't
make me lost by that. I want to inherit heaven.
For
my leader came from heaven. The spirit of truth.
Once
take me back to heaven.
obifune webaze mukama
naye
omukama mukama kijjukira obimpadde kubikozesa mulamu lona
mukuwerenaye
mukwongera okutegeerera ddala ndyoke mmanye ebisingawo ebiri mu bwakabaka bw'omuggulu bye wantegekera ebisinga ku bino
ebbaluwa yokaana ekisooka essuula eyokubiri olunyiri lwa
16
kubanga buli ekiri mu nsi okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza kw'obulamu okutaliimu tebiva eri kitaffe naye biva eri ensi
kati kitaffe tumukoze tutya
agambye
nti ebiri mu nsi
munokwegomba
kw'amaaso namubiri
naye
kitaffe yagaana n'okubituwa omutukuvu n'agamba kale babima we bakozese
mulamu
ne mukuweereza tebajja kuva ku
mulamwa
akati gwate gwe n'osaza omwoyo
mutukuvukitaffe
yi yagaana naye nzisijja kubibawa era n'atuula eri naga mpozi nga munsabye yagamba juzi nawa
adamueva
ensi ne bagiwa sitaan
kati
mukama waffe yesu
ngenda
kubasabira eri
kitaakitaffe
yagala
otuwa
kati omuntukuvu
nnze
ngenda kubabeerera obunafu
bwe
mbasabirewo nga
bwayagala
ye yali agaanye
nzesijja
kubawa byamu bakomewo nabategekera
ekibuga
saagala baana bange kubulira kunsiomuntukuvu nagamba ate wotaaba we bagenda kubba bavumaganye
eriyali
naye kansabe
bwente
tobaleka kuba baavu
balema
okubba ne
bafumaganye
ate tobawa bingi nnyo n'okutuuka ne
bakwerabira
bawe kale nga babikozesa mulamu no ne
mukuweereza
muno temumanyi nabiri eri
muliano
tuwe
omuntu
kubaga ali nako naawe omusajja tujamugamba
convince this man
tatakyanyonyola
kitaffeyinako
tumuwa ensonga yali yagaana okubawa
ebyomusi
ye kitaffe yali
agaanye
era ebyo bye babifuna okwegomba
kwetebivajeeri
manyi bye beetaaga naye sijja
nabibagende
bansabe
ate
tebajja bokambye mu linnya lya yesu
ekyokulala
bakulemberemu omwoyo
wange
n'atuulayo
mutebe
yesu
yebazikati
kyenjagala okugamba kiri
ekintu kimu
singa twekwata ku mwoyo
olwon'olugendo
lwe ntaluvaamu kubanga oli oyagenda otusabira eri kitaffe mukama waffe yesu genda basabira omubeezi
neme
kubaleka nga bamulirwa
kubanga
muyinza obonaabona ennyo nga taliwo omanyi mulekwa bw'abeera abamuleseewo talina kujja talina
sseeba
azunga n'ensi
eno
naye yagaka mbasabire omubeezi
kati
ye bw'alijja
atole
ku byange
abawe
kubanga ebyange ebyo byakitanga ensonga eyo mugitegeere
naye
temwerabira nti alumiriza ensi
eyobutuukirivu
n'omusaala
ebyo nno twabiteekayo
no alumiriza nsi twagala byatu tubikulira ebigenda okujja naye mutuufu waliwo
ekisitopik
eno siba yagimalayo
leero
ne bamalayika siboogedde
mbadde
nina okuboogera yesu
yebazibwebatumalireyokawoga
ebbaluwa ya yokaana ekisooka essuula eyookubiri olunyo lwe 17 era ensi eggwaawo n'okwegomba kwayo naye akola katonda by'ayagala abeerera emirembe egitaggwaawo
kati omuntu ku
byagambaze
ddiiru gyendiko eryemu
temulina
kuzigira mulina kubeerawo ennaku zonna
Don't get distracted with these things. Now, understand me, the journey we had on, we go home in heaven. I'll begin to freely give you. I go tell him, they need this and that. They will use it well. They will try to head home. You can get houses, cars, and paints. Let's go on. That's why we gave up on him. And we remain praying. And we are
fasting.
He went to Isaiah 26.
Lord,
when they saw this face, they came your way.
And poured
their prayers.
People
would have led you in prayer. He went to rather report you.
And
he says, your children have fallen mad.
Yes,
when they saw this race is when they came to ask from you.
And
they poured the
prayers.
I don't know where they got from. But I heard
that she shall
come and he reports that to the Lord.
I found them
growing
and they are
from
heaven.
They grew and they are living in pain, but they didn't birth salvation. The Holy Spirit passes them in their synagogues, in their churches. And what are you doing? Who has led them in that?
Yes, Jesus.
Praise Jesus.
So to serve God,
now we pray God have mercy on us.
That
we can get back on track
of
the journey of heaven.
And
the Holy Spirit
will
lead us.
The
Bible says
that
the angels, they rejoice in heaven over one person to be saved.
The
reason why angels serve us,
he
already welcomed you and the
come
back is saved. And they call one angel, you are John, the one who has gotten saved there.
We are
happy to see they are rejoicing and rehearsing at the same time.
You
have to go walk by him. And you watch over him by the Spirit.
Everything is
going to come serve him. As they rejoice.
No,
God. And he said, I've gotten saved, but
this day, God,
I keep up salvation. What are you doing now?
When you
speak of angels, that is amazing. They represent the
representative.
Steve. Your God is saying, welcome back.
Then
they
have put a
and they rejoice and they give it to you. Thank you for coming. You see this one you sit in. Your homeland. You see our homeland. Just thank you for coming, Steve. Yeah, rejoicing and rejoicing at the same time. Now the problem, you begin to get from track.
When
we even serve him, we rejoice, think he came back home.
Now
where did they go to else? Is going to a prophet. You know the first one.
The one prophet.
Let me try him. Prophet, I'm not well. I don't know if what Jesus is up to in heaven. The problem is that you wanted to know God. You wanted to know heaven. And you opened the Bible. But right now, what are you on to?
Wagende
to that pastor.
You
that is yours. Noise. You are foundation like that. You don't settle. Now,
what do I have for this
anointing?
Come by to your Savior, come after the
same. Anointing of money.
Never see my
hand
in line. You
have
anointing
of money.
Nangan
Jenga Gara. I want to
have a Gara
Gara
Gara Gara Gara Gara
Gara
Gara Gara Gara Gara
Gara
Gara Gara
Gara Gara
Gara Gara Gara Gara Gara
Gara Gara Gara Gara Gara Gara Gara Gara
Gara Gara Gara Gara Gara
Gara Gara Gara Gara Gara Gara Gara
Abasa nyukari waruko
kambulia vya abasa. Those who rejoice when you got saved truly.
Ni wakore ijia
kani wana wa. Did a disappointment.
Kati uli nureka.
Bambe!
Bambe!
Give me!
But ya.
How? Over what?
Ejia abasa nyukari waruko
kambulia vya abasa. What rejoice them you get is
them again. Nema kama tugena mungu.
And they still going to serve them.
Kati wada mungu jete gerekeka.
When the funny gospel.
Muri mungusomba bidomora.
You are getting jerrycans of water. You are buying bread. You are in the fire. You are buying
7,000
club. 7,000 club. You are in dogs. What are you on to you children?
I called
you to go in dogs. Let's ask God to give us grace. Arise on your feet, we pray. We go in another service. We shall finish that the next day. God will pass time for us. Let's say God forgive us.
Let us
have mercy. Let's get back on track of our journey of heaven.
It
just forgive us. For your joy we
are
silenced.
We rejoice, we
get back on my country.
Father
Almighty,
we
glorify
you,
give you glory and honor. Thank you, O Father,
who teaches
us to profit.
Remember,
O Father, who is faithful. Help us is your Holy Spirit.
He
told us, Lord Jesus,
John
14,
verse 26,
when the Spirit will come,
he will
teach you all things,
he will
remind you all things,
he
reminded us that his work will lead us
to the
kingdom.
Us
to the kingdom of heaven. Not now.
You
get to realize
what it
really gives us.
Oh,
Father Almighty, your promise has come to pass today.
But
now told us,
Isaiah
48, verse 17,
you, Lord,
teach us to profit.
He
shows us the way we have to take.
Thank you,
Father,
who has
led us,
not
led us on your mountain, like you promised us, Isaiah, chapter
2,
that you come, that you
come,
the mountain of God.
We
told
him, ways.
Lord, we've come. Bet your Holy Spirit.
He taught
us the ways
to get them.
We understood him, Lord.
We
have been revealed. Romans 8, verses 14.
But the Spirit
of God, we are the children of God. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Father Almighty.
We
thank you. Thank you. You renew
us
your Holy Spirit. That
you
may move on. Move in us.
To
come to pastor.
As
spoke in John. Chapter 14. Verses 15. And 20. And the Holy Spirit. When he will come. He will be within you.
When
he will be in you. You will overcome the one.
The
one in you. Is greater. Than the one in the world.
The
Spirit of truth.
Will
accept
him.
Have
mastered
us today. The Bible
says.
Give them
Praise.
Give them
praise.
Give them
tukusaba okomewo ayo omwoyo w'amazima nabuwakolanga bikola byabatume nabuwakolanga ne bannabbi ne mufe mukama okomewo omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera omwoyo w'okuteesa omwoyo w'amaanyi omwoyo w'okumanya katonda omwoyo w'okutya mukama tukwaniza mu bujjuvu bwo kale n'ekkanisa ye oluvannyuma ebeere n'ekitiibwa ekisinga kye yasooka somo kitaffe omwesigwa tukwebaza kubanga olidde okusaba kwaffe tukwebaza mukama waffe yesu olw'obutatukolawo oli n'otatuggyako omwoyo omutukuvu kubanga ayogera mu zabbuli eya 5:1 n'agamba tonkobawo oli so tonzigyako omwoyo omutukuvu taata tutukobawo oli ayi mukama waffe yesu tutukobawo oli so totuggyako omwoyo omutukuvu kubanga tetusobola watali ssebo kubanga kyawandikwa mu zakariya esula ey'okuna omulw'omukaaga si lw'amaanyi si lwa buyinza naye ku lw'omwoyo w'omutukuvu ayi omwoyo w'amazima tukuyayaniranga leero tukusaba otukulemberemu tukusaba otugabirira amaanyi otuwe ne byetwetaaga mu bulamu buno ne mukuweereza tusaba abamalayika abatuweereza abagenda fosikira obulokozi nditumaliridde n'okuddamu okutuukiriza essanyu ly'abamalayika bayibuli egamba nti omuntu omu okulokoka bamalayika bakola embaga mu ggulu ne basanyuka kubanga addayo mu nsi yewaffe mukama tusaba otusaasire bamalayika batusonyiwe olw'okuta essanyu lyabwe olw'otteekawo disappointment eyo naye onaku olwaleero mukama tukomawo ku mulamwa tusaba olema okutuleka nga tuli baavu ne tumaganya erinnyayo ate tukusaba mukama oyongera okutugaggawaza bulijjo tuleme okukwerabira naye tubikozese mulamu buno ne mukuweereza nga tumaze otutegeera ebisinga obulungi byebiri mu bwakabaka bw'omuggulu weebale mukama okutuwa omukisa ogwo weebale okutusaasira mu linnya erya mukama waffe yesu amen.